man, oh you are my load.
Oh man,
so good.
Oh man,
oh you are my load.
Oh man,
hey, kukicha tunaamkia dua, kisha tunakimbilia jua. Leo tukiangukia pua, kesho tunaendelea pia. Mungu anatubariki tena anatubariki, hata kama sisi hatuoni. Anatupa marafiki wengine wanafiki, hata kama si hatuwasomi. Maisha ni kupanda na kushuka, kuna jana, kuna sasa, kuna baadaye. Hata tukipata tukikosa kamba zote za tamaa tushazikata. Saluti ziende kwa wanangu wote wale wanopambana. Haijalishi vipi limradi riziki anaigawa Maulana. Mana ye ndo anatoa, ye anachukua, ye ndo mpishi si tunaibua. Ye ndo anaunda si tunaibua. Baba Muumba leso lua
sagudu
manuma kinuma
nulua maludu
manuma kinuma numa
sagudu
manuma kinuma
nulua maludu.
Cha kwanza pumzi natupa bure, tujiongeze tuende shule. Tutende mema tuishi bile, tutende mema tuishi bure. Tuwache kukamiana, kuvamiana, kudiamiana flesh, kuzaliana. Tuwache kubaniana, paniana, kupandiana kesi.
Maisha ni kupanda na kushuka,
kuna jana, kuna sasa, kuna bada. Hata tukipata tukikosa kamba zote za tama tushazikata.
Saluti ziende kwa wanangu wote wale wanopambana. Haijalishi vipi limradi riziki anaigawa Maulana.
Mana ye ndo anatoa, ye anachukua, ye ndo mpishi si tunaibua. Ye ndo anaunda si tunaibua. Baba Muumba leso lua
sagudu
manuma
kinuma
nulua
maludu
manuma kinuma numa
sagudu
manuma kinuma
nulua maludu
manuma kinuma numa.